Yeah, shout out my nigga Kobe. Shout out my nigga Rasman Juman. Shout out my nigga Joe. Shout out my nigga Poka.
Hapa dream tunageuza life. Picha kwa jealous nigga na hate. Yengi natosha kuna sub. End the game before second half. Hapa dream tunageuza life. Picha kwa jealous nigga na hate. Yengi natosha kuna sub. End the game before second half. But game no second half. Boy team no sub, no sub. Na kamu na hit what's up. Any dream to na give your life. Boy game no second half. Boy team no sub, no sub. Na kamu na hit what's up. Any dream to na give your life. Maisha kipita na ni utashtuka. Utagonga katati na unoishi kwa kuka. Uligeuka mnyama, sikizi umefungwa. Checheki msupo wa nani kwa kona mekumbwa. Pendipendeka ka Yesu utageuzwa mtumwa. Sifiki waduka na ngara mitumba. Na bisha milango mefunga. Sina tu singizi ni wewe na kuta. Haitaki jeshi na fika tu solo. Lawama ni deni na kuja na kupa. Stan mambango kitaka we vuta. Raka tasina ni nula za kwako na pima. Raka ya nini na niko rakati. Hapa dream tunageuza live. Picha kwa jealous nigga na hate. Yengi natosha kuna sub. End the game before second half. Hapa dream tunageuza live. Picha kwa jealous nigga na hate. Yengi natosha kuna sub. End the game before second half. But game no second half. Boy team no sub, no sub. Na kamu na hit what's up. Any dream tunageuza live. Boy game no second half. Boy team no sub, no sub. Na kamu na hit what's up. Any dream tunageuza live. Naje manigu meduka stamara pidi na jasho. Hapa ndo kafara chocha kagave kideiza masafara. Hapa jukwani na leta gamasa kateta. Tena na tena jukwani kifika na geuza ngamada. Tota kajaba na bangia so. Kaja peke na fungulia ro. Na pige magoti ni kiomba demo. So pige makofi pinona kwa flow. Nataka manoti ni kona the throne. Nimi no rambo hapo kwa the Bronx. Tiba ka creeper ni mekwa ribon. Tiba kwa show na mshia na akili. Tiba show giloga shishi akili. Msipa kaziba na zangu malogs. Njiva na kriba kasungu kwa box, box. Hapa dream tunageuza live. Picha kwa jealous nigga na hate. Yengi natosha kuna sub. End the game before second half. Hapa dream tunageuza live. Picha kwa jealous nigga na hate. Yengi natosha kuna sub. End the game before second half. Kwa game no second half. Kwa team no sub, no sub. Na kamu na hit what's up. Any dream tunageuza live. Kwa game no second half. Kwa team no sub, no sub.